ne chakujja ko katondo yo eyantonda nzo kubaleranga mwe ya maria kemisera mingi banange nayo katona ngerandi wanja ulo mawanga konange yatonda munseno nikula ya Afrika na bazungu banjulira bingi byakoze mbula mu bwange buno okweraga abantu be naye tebamuliko siyera byaluliwe yamponye entalo ezitakwanga mu Uganda banange obukulembeze obwafuganga wano walinga waluna kwena kune myezi emirembe gyennina Uganda yatunze ani yali asuubi yanjubanyizo gifuna katonda eyakola kyayinza okukola muteri mukama naluna nalokola muleke ebintu ebyali mu nsi ya Sodoma ne Gomola mukama nabawonya
Yeah, buddy.